Ensema isi kano yenu yanu NDC for mu nyante ase isi nyina baby anka se obeye voter register fofuru onse yenu yanu NDC for adibi ya isi beka no madane no no mude ye propaganda die isi ka yeni onse every election time bia bedrua omo ye special registration ema wo mu a ye ye registration no no mu nya 18 years ene omo no mu nya 18 years na bibi nti omo nti man register no ma special registration na mom yeni mse omo be ya political parties both parties we koswa nkurɔfoɔ ebi wɔ kora wohu obi anim tumu sɛ ɔnya 18 years but itimi kɔfa no ba ne abɛ guarantee ne ne ho tɔkwa no bebree yɛnim registration system akɔso special registration akɔso nya wonim ɛwonim asɛm ɛna electoral commissioner trace ɛhu no ɔde susuya to parties nanim at IPAC yɛnuanom NDC foɔ monkɔ IPAC kɔkyerɛ mu adwa ɔmo sɛ ɔmo nkɔ ne nyina sɛ isi pɛ sɛ saa choka ɛkɔso aberɛ a ɔmo yɛ saa special registration no ɔmpɛ sɛ ɔmo yi firi hɔ enti sɛde na ɔmo bɛyɛ nie sɛsia no every year bia no person must start this year every year bia no on be register nkrofo e wo mo offices e continue be continuous registration in this again ani no a na wonya 18 years 2020 year register no sabre e bia wonya 18 years enti ono a e be nante akọ electoral commission office na odi ne Ghana card akọ register unhia se party ni bi be di na chi na odi wa akọ se ye di na ba o me register no die isi kan ni o omo nso a bibi nti omo anti man register no omo so be nya akọ nya akọ mejiri se eye na ebe bua masa antagonism sa enibrisem eba na wei peso de ne nkrofo bebere ko register na yehu se obi wa indeed wonya 18 years nanso yetimi force man register sa ne mani nyina be firi o ebe ma yehu omo a esefata se omo timi to aba ogana na abua ama yetimi register mtimi de minim de ntia monko omo hu se chinchina garanta no hone din sem ne ba adin tina ye encourage nkrofo mo mo ko register for Ghana card no mo fa ko register.